downloaded from my lovezedmusic.com.
It is what it is, baby.
It's another hit.
The big voice of Africa. Civic love. Let's talk about this.
I feel like I'm on September, mama.
Umwine talala paliwe. Nombo wafyata wa ishiba. Chine chupo ule kabila. Iyonchito ule faisha. Arali kupela kare. Nomba tawa ishiba. Umaifya umazita utaweka. Umazi chosamo. Daba mucheni chakwe. Emu winga sangwe. Fifyo mungu wanda sana kwanza ifupi. Ya kutanga tangiwe kutanjisa. Vana vake. Iyo yena tenomo. Ilufuti sipofu. Ya kutinga tangiwe kulanga na mafuto. Upitamo.
Sana kwanza ifupi Vika kosa mulete pafupi Osa joina iwe Illuminati Vintu vonse vizankala lighti Osa enda kulia bambo la pasta Bwela kulie veu yu master Vintu vonse vizankala betia Pempela iwe kosa lekeza Paka fiena de akesa Mavuto yonse ye upitamo Simpo fuya zaya onamo Tiamu yako izafika sister Mungu
wanga sana kwanza ifupi Ya kutanga kangiwe kutanjisa Vana vake, iyo yena tenomo Ilufuti sipofu ya kutinga tangiwe kulanga na mafuto upitamo Just give your life to him Everything will be better mama Just give your life to him Everything will be better Just give your life to him Everything will be better brother Just give your life to him
Ni shingu job na e boss ya pisha Mutu mulipleisha suzi wana vochita Kubusiness na kweve wapeza kolosi Kulibeve opere kasoma na pushing at force Watu wala matenda kuza kulibe mangwala Mzako venze pafupi vonse batabu Ukena chabe kufa chingangare kopeta Bati mulungu waliko wamene ya kucha treasure First time ni kuuza mwana is the best Wate manga maningi buwera upeze koresti Vonse vetipitamo mulungu ama ona Anso pari iwe mulungu usama kona
Mulungu wanga sana kwanza ifupi Ya kutanga kangiwe kutanjisa Banda vake, iyo yena tenomo Ilufuti sipofu ya kutinga kangiwe kulanga na mafuto upitamo Just give your life to him Everything will be better mama Just give your life to him Everything will be better Just give your life to him Everything will be better brother Just give your life to him
Si ulipena kutabila Wana kunyumba bali bize bali ndila Ukapwela wala bayambo kulilila Bankongole kumaketu bize kusakila Vena baka niza mebi ni dalo siyamu Kazi na vana panyumba na nzala Kuyesa kukwefe umaesako Ikalipo kwa na teni ntawi yako Wimwana limbi solution ni kuikulika Liwa mamuna limbi kila uza kwa nisa Ukaika vwase mumanza yake Bali iwe paka cheka zuwa kaka yake
Mungu wanga sana kwanza ifupi Ya kutanga kangiwe kutanjisa Vana vake Iyo yena tenomo Ilufuti sipofu ya kutinga kangiwe kulanga na mafuto upitamo Just give your life to him Everything will be better mama Just give your life to him Everything will be better Just give your life to him Everything will be better brother Just give your life to him
Life is life, why can't give up, why? You can push in a check Zipen Lee More fizzle I to the good leader With CJ I see ya DJ more fire DJ one time Nabambi nabambi I think chile fwe kali wine DJ
Ati mulungu wanga sana kwanza ifupi Ya kutanga kangiwe kudalisa Wanda wake Iyo yena tenomo